1000 Most Important Norwegian Nouns 251-275. Definition.
En definisjon.
Situation.
En situasjon.
Service.
En tjeneste.
Our company offers products, as well as services.
Vårt firma tilbyr både produkter og tjenester.
Guard.
En vokter.
Brain.
En hjerne.
Gift.
En gave.
Responsibility.
Et ansvar.
Track.
En sti.
Suit.
En dress.
Boss, chief.
En sjef.
Direction.
En ei retning.
Crime.
En forbrytelse.
I will never commit a crime.
Jeg skal aldri begå en forbrytelse.
Evidence.
Et bevis.
Clothes.
Klær.
Middle.
En midt.
We live in the middle of the forest.
Vi bor midt i skogen.
List.
En ei liste.
Plane.
Et fly.
Age.
En alder.
Court.
En domstol.
Nature.
En natur.
Club.
En klubb.
Practice.
En praksis.
Government.
En ei regjering.
The government has made a decision.
Regjeringen har tatt en avgjørelse.
Nation.
Et folk.
Patient.
En pasient.